production. DJ Moyo ndi wasangalata komaso okumudwita. Chili chonse chili ndi ntawi, chili chonse chili ndi nyengo. Oluwata kupangila choipa chotani, madalitso ako ndi ako. Mukalenga tintengo sabweza choipa, anthu amata kunyoza. Tengo kweseni, tengo uuduleni, sukupeleka zipatso. Koma ukayambapo majesa aliyense, susambo ukunyoza kuti awasaje nao. Awamandine na no no no. Ntawi yanga ikubwela, ntawi ikubwela. Silelo kapena mawa, koma pompalu. Ntawi yanga ikubwela, ntawi ikubwela. Silelo kapena mawa, koma pompalu. Ntawi yanga ikubwela, ntawi ikubwela. Kapena mawa koma pompalu. Osama weluza na balipa maposa nzake. Utokala ulemela mawa kukala usauka. Utokala usauka mawa kukala ulemela. Mwai ulingati puleti. Susanga wantali kapena wamfupi. Oyela wakula unene pa onda. Umabwela kwa liense ndindalitso. Ukwilise ni bwino nchitu. Chisakale chitonso kwanza nuo. Never underestimate your friend achievement. Never underestimate your friend girlfriend. Never underestimate your friend boyfriend. Oh, ntawi yanga ikubwela, ntawi ikubwela. Silelo kapena ma.